nifurahi. Nilipotoka majanga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwahi, mana mpaka kwa mangi ananidai. Nataka nilewe paka suboi, niwe sijitamboi. Nilewe paka suboi, niwe sijitamboi. Akanya moyo niache leo, niache nasema niache moyo.
Samba so groove, eh, tunataka ku enjoy, eh, mina nataka ku enjoy, na we unataka ku enjoy. Samba so groove.
Asa funcha funcha,
apo
chacha, ringa ringa,
apo chacha.
Asa
apo chacha,
asa
apo chacha.
Asa funcha funcha,
apo chacha,
ringa ringa,
apo chacha.
Asa
apo chacha,
asa
apo chacha.
Aye. Ayo,
ayo, yo, yo, yo,
aye,
aye, aye, aye, aye,
ayo,
ayo, yo, yo, yo,
asa funcha funcha,
apo chacha,
ringa ringa,
apo chacha,
asa
apo chacha,
asa
apo chacha, come mix slicer.